exclusive from Hot Vibes.
For the glory of the Almighty, we make bangers fry.
Can't put worldwide.
Survivor, ala bovya bongo bongo ni MacGyver. Kala ifikanti baka mini na saliva. Daba ishi watifu moyo na vikati driver. I'm just a passenger mchila ya vachise. Sininga wale vena baba femu duze. Daba tela nshapo he covers minga duve. Basetinga na buffet, I just want to say.
Nimwebo mwafisha kuku mwako upya. Mwasunga pako mwako kupwa.
Thank you for the life that I live. Thank you for who you are to me. Some still don't believe in you. How can it be? If you soon lose your wing, yet I still cannot see. From the birds in the sky to the fish in the sea. The sun and the moon and this air that is free. I guess umuntu hadi shupake. Mule njele langana laba koku kunkula. Ukucha shabari shonse shita musumbula. Ngakade na fachisa tena chari mpingila. Bati passporti wa shiema mwari ndindila.
Exclusive from Hot Vibes.
Mutina titule fisendo mwana wandi tusha. Mwewa sungiri lani mwe. Mwewa nchingiri lani mwe. Mwewa mbakiri lani mwe. Mwelesa na totela, na totela. Nimwewo,
nimwewo.
Mwafisha koku mwako upya.
So it's easy to take it for granted. To bugisha bashie manga tu aba stranded. But ileke nine wunda ndeko Sancho. Mungo mamuma sese na mabanjo. Kumabanga, baka kukesho. Mambina bafuelo nebo shaba sipesho. Mwansadide nshila bako nebo. Nimwe mwampane talantari animbo. Nimbuka na futi evidence Jehovah kumudwa nipatiuti.
Depend, fintu fionse fisu. Nepele fabu pele sa wampela. Neli tote la wayawe. Nemi rumba la wayawe. Chile nemi kasha panku fiafula. Nimwewo.
Nimwewo.
Mwafisha koku mwako upya.
Mwafisha koku mwako upya.
Nimwewo.
Nimwewo. Tatoru felwe nungu.
Mwansunga pako mwako.
Thank you.